Kunyumba ya jete Pangono po kati nkazi wa zaizi Podu kodua kwa jota misparibanga kuzembe Yosa kata mvula ya kwa joka masomo indi Yosi ya marobe metima yosu gaye mbwe Oku kondani tinalitwa mbili bwanawe Chato jijinka na oku mulwa wele Kusunda wanu kwa zetsa na polo metima ya ife Kujoka kwa hoteli mkote landa ife mtendele Tikadari nkasa ako mkadari mtisimbiri Zaumu muendeli munya mogiri Marube ajita zinga tinduozo banda mcheli Mpambewe boira na enu mundao yake Chachalaba mozibano mchikundi jano jo banda marire Kumsite uku nkumweti ikateli Kulila watu nkumozi makumoja ndawa waduge Aji kulire kumansu ajijebele Izi zati kwela aziza kwa zata rivomele Tiwalege manto jira msongano mitima ya tuyo hoteli Tiwumbuge moto umanka uko kwa tsala chile Nangajona ya ni mawa zuali sanabile Chikwangwa nijo jaluza nyumba ya ni habari Tifu natuone umumkono ata merile Koda alibo yo anga talongo solele Koda alibo yo anga disimbile Nga debalibe mitima yetu wa mezilanji jotele Ntuni mpindi zoi waliduazo mkukala zotele Zina azumazi fatirida zisamange ndele Chifukazi katizi kukwere Mdimo umagula ndipo mtengo masuwa otu ukwile Sigo onekatu kotu utawile Ndikuti ikati ikutamile Tupili majita zee Nga tinkuku ya zoe Madugudu kodi walitaji sumpia ajajipele Abo, aba Mpameno mazindigila kuti Moyogo medwa ndizi yango yango za mziko uja Wafika kunyumba ya jete Kupanda abali Kapena tsoku kwenye zana nae Kunyumba ya jete
We little knew that day Then Allah was going to call your name. In life, we loved you dearly. In death, we do the same. It broke our hearts to lose you. You did not go alone, for part of us went with you. The day Allah called you home, you left us peaceful memories. Your love is still our guide. And though we cannot see you, you are always at our side. Our family chain is broken and nothing seems the same. But as Allah calls us one by one, the chain will link again.